exclusive from Kwanzaa Music
Blog.
Mapika isi
Kenya sini wona
Ukalakwa sini wona
Kenya sini wona
Ukalakwa sini wona Koma labu is brindy mama Koma labu is brindy mama
Ukalakwa sini wona
Love is blind. Ukalumvyanya sini wona fine. Jene nifuna neni chikondi. Paka mami tika mange na bondi. Sini wona neni wona beauty. Paka fane fane kuona beauty. Kune kukusha mami wekula huwa linyonga nyamelu ya ndondogu. Gondi chatiri, gondi namatiri. Oke mami atwende atomwe. Ta upa inji na mami munuomwe. Kubona ndi wenda gabo na munga.
Ukalumvyanya sini wona.
Ukalakwa sini wona.
Ukalumvyanya sini wona.
Shaka J
exclusive Kwanzaa Music Club.
Baby Jesus, Master Diz, King JC,
A Level Studio Production.
DJ what? DJ J.